Sinza yesu, mutima gwange,
mutima gwange,
toko,
kubanga byonna,
byoyagala, birimu ye,
sinza erinnya lye ettukuvu.